my name. Wana nita range.
Upo nyonyo.
Upo nyonyo.
Upo titi.
Upo titi.
Upo dola.
Upo shoga.
Upo kaka.
Upo kaka.
Mama mina pa.
Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana. Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana. Sio kwamba likuwa na kutaka sana, ilo kwenye akili yako litoe. Na sio kwamba we ni mzuri sana, ilo bwana kwanza nomba ulijue. Pesa nimekupea, vitu nimekugaia. Leo na kuita geto, nasema unaisia. Au unanitania, baby unaniongopea,
unaniongopea.
Au unanitania,
eti
besu unaniongopea,
unaniongopea.
If I got incredible, I go day available. I try well, I make a fit to compose. You make bad man, they lose control. Make a compose, or you come close.
Finish me, yo. I want to get in a butcher. Wanna get in a Lagos, Lagos. And I'm a deliverer, Lagos.
I'm a deliverer, so.
Shimmy, 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 yeah, 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 yeah. Kelebu, kelebu, kelebu. If I do money, sure you go do.
Sure you go do.
She said, of course.
Sure you go do.
Sure you go.
She said, why not?
Why not? Oh.
Upo nyonyo.
Upo nyonyo.